Yalla delu na yoni Musa.
Yalla delu wax Musa neko. Man may aji sahji. Yalla aji mandi. Moy nima feño won Ibrahima, te nila feño Isaaka ak Yaqoba it. Waye sama tur aji sahji, leraluma len ko won. Te itam, dama fason ak ñom kolere, ngir jox len rewum Kanaan. Rewum ñu nekkon ay doxandem. Ma deggal sama bop yuuxi bani Israël gi wa Misr def ay jam te fatewuma sama kolere ga kon nak waxal bani Israël ne len man may aji sahji ma len di sipil yeen bani Israël li len wa Misr seuf te ma len di teggil jam gi ñu len tegg may talal sama loxo dogal mbugal yu kemané ba gorel len ma len di def sama ñoñ di seen yalla di ngeen xamne man aji sahji may seen yalla ji len di teggil sas yi len wa Misr tek ma len di yobbu ba ngeen dug rew mama giñoon ne makoy jox Ibrahima ak Isaaka ak Yaqoba te ma len koy momale man aji sahji ba Musa waxe lolu bani Israël deglu wuñu ko sax ndax xol bu jeex ak njam gu metti aji sahji wax Musa neko demal wax Firawna buru Misra mu bayyi bani Israël ñu genn rewam Musa tinu aji sahji neko waaw ndegam bani Israël sax nangu ñu ma deglu numa Firawna di deggalé man mi tele wax aji sahji nak wax ak Musa ak Aaron jox len ay ndigal ci mbirum bani Israël ak Firawna buru Misra ngir ñu yiwi bani Israël ba ñu genn Misra